Ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwemiphakathi yasemakhaya kwaZulu Natali, uMnumzane uThemba Mthembu, uzokwethula isabelo zemali eshayamthetho sesifundazwe mhla zingu-4 kuMeyi 2017. Inkulumo izobe igxile ekuqinisekiseni ukudla okwanele nasekuthuthukisweni kwemiphakathi yasemakhaya kwaZulu Natali. Le sabelo zemali sizobe sisakazwa bukhoma ku-1KZN TV, DSTV Channel 261 nakuyo yonke imisakazo yomphakathi esifundazweni phakathi kuka-10:30 ekuseni kuya ku-11:15 ekuseni. Senza ezolimo isikompilo lethu.